hi wena u ndzi felaka mona, hi wena u ndzi xavisaka, hi wena u ndzi felaka mona,
hi mungano,
hi wena u ndzi xavisaka,
mungano wa mina man,
hi wena u ndzi felaka mona,
wena macho mase,
hi wena u ndzi xavisaka,
mungano wa mina man.
Come on.